tena ni uongo. Una wivu hao wachana nao, jenga nyumba yako. Uso watajoka na kusema sisi watakimia.
My ghetto, my empty, staki mtu anikaribie. My wife, my empty, staki mtu anikaribie. My lover, my empty, staki mtu anikaribie. Mikono yangu, mikono yako, staki mtu anikaribie.
Yeah.